hawa viongozi sio ati wametoka mbinguni, sio ati ni malaika wameshuka kutoka mbinguni. Walikuwa na viti kubwa kubwa kama ile kiti niko nayo saa hii. Na nimesema next year August wakati wa campaign, Kalonzo utuambie ukiwa vice president 5 years ni nini tulipata hapa. Rigathi asimame atuambie akiwa vice president miaka mbili nini alileta hapa. Na mimi fireman, mimi nitakuja hapa nijitetee na kazi yangu. We must support William Ruto next year. We have no option. We have no option as a community. We must support William Ruto ndio amalize, afanye tu term yake, aende retire, aungane na Uhuru Kenyatta, waende retire, alafu namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii.